Dum sautu linjila sankiti tasiriyaji mum ha Trans World Radio diga Johannesburg, Africa fombinari.
Keɗito siriyaji sautu linjila misal minima. Neɗɗo e kisndam woni ko a nanata ha waaji linjila. Nden ha timmode bo tariha annabo'en dow tariha annabi Ayuba. Keɗito ngam soynde wakkati a heɓata nango gimol fijirde. Ngam majum kadi puɗɗiren e siriya waaju.
Assalamu alaikum bandiraawo. Hande mi yiɗi a himo ka kisndam maɗa an neɗɗo. A andi a duumatako ha duniyaaru ndu. A woodi re'irde ha duniyaaru. Amma to balɗe maɗa re'i, ɗume njahata tawugo ha laahira? Kisndam na malla halkere, hayru na malla naalore, ɗo on haani a himo an neɗɗo. Ngam no a woodiri risku e daraja ha duniyaaru ndu fuu, a horata ɗum ha laahira. No a woodiri baawɗe e mangu, a waawata yaarugo ɗum asama. Ha baabuwol fere nder deftere linjila ɗum wi'i, in nasti duniyaaru ndu in tembuɓe, in ngurtoto ndu bo in tembuɓe. Ngamaajum to in ngoodi nyamdu e limce ɗum he'an en. Aayaare nde haɗaayi yimɓe tefugo jawdi, amma nde haɗi yimɓe nu'ingo jawdi. Nde haɗaayi yimɓe tefugo risku, amma nde haɗi ɓe laataago maraaɓe risku. Allah yiɗi yimɓe ndiska ɓe teddinamo be risku maɓɓe. To Allah jomiraawo yiɗaano yimɓe ndiska, o tagataano risku. Amma Allah tagi risku o hokki neɗɗo. Ɗum an neɗɗo naftorto risku, naa kangu naftorto ma an neɗɗo. Fakat Allah andini en enen yimɓe en duumataako haa duniyaaru ndu. Allah jomiraawo andini haa aayaare feere nder linjila wi'i, tiitine numoji moɗon dow kuuje asama haa almasiihu jooɗi haa nyaamo Allah. Tokke numtugo kuuje gonɗe ton, naa kuuje duniyaaru. Ngam maajum bandiraawo, haani a himo ɗum, a siftora, a duumataako haa ɗo. Jooɗe duumiinde sey haa asama. Ngam maajum haani keɓta no a wa'i yeeso Allah. Koo moye yiɗi hisa heɓa aljanna. Kisndam laamu Allah nduumiingu ɗon ngam koo moye. Amma an a hisan na? Allah waɗi risku ngam koo moye, amma naa yimɓe duniyaaru fuu ndiski. Koo nde Allah waɗi risku ngam yimɓe duniyaaru fuu, yimɓe duniyaaru fuu ndiskaay. Haa deftere annabi Yeremiya nder baabuwol sappo e joweeɗiɗaɓol aaya joweenayi haa sappo, Allah jomiraa wi'i, ɓernde neɗɗo ɓuri koo ɗume naafikaaku nde halli masin. Moy faamata nde? Min jawmiraawo mi liyan ɓernde, mi wiɗitito numooji, mi warjoto koo moye fodde laabi mum e kuuɗe mum. Mo riski be rikkisi nandi be gerlal baaliingal dow geeraaɗe ɗe ngal sakkinaayi, haa reeta balɗe maako risku maako majjiran mo, haa timmoode bo o paataaɗo non. Bana no Allah waɗiri risku ngam yimɓe, o yiɗi ɓe fuu ɓe ndiska. Non bo o waɗiri kisndam ngam koo moye, o yiɗi yimɓe fuu kisa. Amma koo nde Allah waɗi kisndam ngam yimɓe fuu, naa ɓe fuu njaɓata haala Allah be goonga haa ɓe kisa. Ngam deftere linjila wangini ɗum laɓɗum nde wi'i, annuura wari nder duniyaaru, amma yimɓe duniyaaru ɓuri yiɗugo nyiɓre do annuura, ngam ɓe ɗon kuwa ko wooɗaayi. Koo moye ɗon huwa ko wooɗaayi ɗon wanya annuura, ɗon jooɗi nder nyiɓre, ngam o hulantaa kuuɗe maako kalluɗe mbannga. Amma koo moye ɗowtani goonga yahan haa annuura, ngam haa yimɓe fuu ngi'a o ɗowtani Allah be kuuɗe maako. Bandiraawo, ngam ɗume aɗon yeebo kisndam ɗam Allah jomiraawo yiɗi hisnugo ma?